zako. Yani moyo mshenzi kabisa moyo. Moyo toka zako. Kila siku nangombarisha moyo.
Moyo najikaona wewe, nisikilize kwa makini. Umewaumiza wengi, idadi haijulikani. Unaacha kazi zako, mengine ya nini? Unatamani mpaka mademu, damu itasukumwa na nani? Moyo biashara ya mapenzi, faida huaga sipati. Kutwa na kula sala, na sina pa kukushtaki. Alafu moyo unapenda hela, kufanya kazi ya utaki. Moyo unanitia hasira, na kusomea kesi. Moyo mzungu wa kimpo simkewe, sambona unaumia. Nalikuwa wangu ulichangia, talaka nikamgea we moyo. Ila kilio chetu kitajibiwa, mzungu mtu mzima tusubiria, feza tutamrudia.
Moyo pumbavu zako, yani moyo mshenzi kabisa moyo. Moyo toka zako, kila siku nangombarisha moyo. Moyo pumbavu zako, yani moyo mshenzi kabisa moyo. Moyo toka zako, kila siku nangombarisha moyo.
Naisi nguvu zinaisha, Mola nisimamie. Kwanza naomba nitubu zambi zangu, kisha ndo unichukue. Nasemage waganga wamesababisha nitoboe, na kusahau uwepo wako, ilo baba nisamewe. Oya moyo, ukipata pesa unachenjiwa, hautaki nipe madeni na watu wananidai. Ikifika alfajiri kila demu akileto katai, usiku na enjoy asubuhi inaanza dozi ya UTI. Kuna muda natamani moyo ungekuwa ngumu ulozoea vita, maana ngekuwa jasusi ngeogopeka ninapopita. Kuliko moyo wa kujitolea, mwisho utakuja kujuta. Yakanikuta yanifa, nikachangisha michango wakankamata.
Moyo pumbavu zako, yani moyo mshenzi kabisa moyo. Moyo toka zako, kila siku nangombarisha moyo. Moyo pumbavu zako, yani moyo mshenzi kabisa moyo. Moyo toka zako, kila siku nangombarisha moyo.
DJ Manyao, Tata Cheese, babe.
GSP. Master like the monster, and this is the good master.